Uliokuwa bindi njeti manau nao Ganzeri kanya nao Tangie namba yao Mama uliokuwa bindi njeti manau nao Ganzeri kanya nao Tangie namba yao Uliokuwa bindi Niwe Facebook ninje OTT Niwe dihere rine no mabaketi Ukani kurange magneti Omabia mwenge ningendi kunyamo saketi Yo, okwa sukuru ya iniwe basa Lekanga kuhesho si iti zote pesa Ukindi rekabo jiva umakanisa Gendi kuvise yu mabiti vya kusa Ichi no mutako waka sakwe vitosa Gendi kula binyaka yene kama sasa Imana twende chasenda baby asa Uliokuwa bindi njeti manau nao Ganzeri kanya nao Tangie namba yao Mama uliokuwa bindi njeti manau nao Ganzeri kanya nao Tangie namba yao Uliokuwa bindi Imana chanyangi kurondere zabu Ulikinde kanga kache na zainabu Bojonga na sherivari lirobutuku Iwanga njira kundinga na tunyuaku Ukini buisha vine nanga kasuku Makatabu kolwanzu ngaso mama saku Akagalika ikana wite kengele Aliweni ndobo siku lilujegele Mubani vingiro kwa shule makerere Nga kulire shoteke shamangere Kundi uliokuwa bindi njeti mana unau Ganzeri kanya nao Tangie namba yao Mama uliokuwa bindi Njeti manau nawe Ganzeri kanya nawe Tangie namba yawe Uliokuwa bindi Tototo Analia Achine mwana Mukari wawo yebwana chine mwana Ukindi samwesha diba irimana Singiri la tete nitakupa mugati Sura yako baby baby ni ya bahati Umenikalia kanta chapati Nitakupeleka nyumbani kwa chumba fulati Baby baby stand up righty I know you are born physically fit I'll teach you Japanese karate You make me slim instead of fat You make me sleep outside your gut outside your body Cheesy Mama uliokuwa bindi njeti manau nao Ganzeri kanya nao Tangie namba yao Kanta music Njeti manau nawe Ganzeri kanya nawe Tangie namba yawe Fina boy Uliokuwa bindi